Yo, nakunja bro mbele ya shingle mejikunja ko. Sendi slow na cheza rafu kana kunja show. Nakunja flow, vunja wallet so nakunja do. Roundi na score kivyo vyote ata ukikunja raw. Kama una shati basi kunja mikono. Limejikunja ujepasi afu nakunja midomo. Kikunja kati mina kunja kikomo. Fundi cheriani, tashi wa kukunja mishono. Skiza, chuma borongoto, kunja sufuria. Jifanye mgumu kunjwe kama nakunja gunia. Ok, kunja kushoto, nikunja kulia. Kiganjani godi anaweza kuikunja dunia. Na shangana kupa tano we unakunja kumi. Nguo mezianua mei unazikunja juni. Kunja mbichi kani kavu wezi kunja kuni. Na kama unataka kufight basi kunja ngumi. Wakishoboka tunavunga. Wakiropoka tunauchuna. Wakilokota tumetupa. Weyo kunja, kunja, kunja. Dozi ya kutosha tunadunga. Nikiwa kwa sofa na wachumba. Kitu inabonga tunivumba. Weyo vunga, kunja. Tandika kitanda, kisha kunja mashuka. Mchezo pembe tatu, ndivwa nekunja sambusa. Ukikunja witiri, nekunja na shufwa. Suruali nikivuka maji, nekunja kabukta. Au nasikia rufi ya mzoga, we unakunja sura. Wasijali atama nyota, mina mkunja mura. Kikunja fura, kacha patu, kisha kunja kula. Tavunja jomba bano, sije kunja kadi ya kura. Sorry kalakwe, tunangangana kumkunja dogo. Kauna nguvu sana, jaribu kukunja nondo. Ukisha zaa kama mkunga, nalikunja kondo. Na mushimu kama sister sezi mkunja yondo. Kati ya kunjwa na kukunja se kukunja bora. Motorola ile kipindi tunakunja ngora. Kunja kola itaribika usije kunja dola. Sikunji mkono kama mangi ambaye anapunja shola. Wakishoboka tunavunga. Wakiropoka tunauchuna. Wakilokota tumetupa. Weyo kunja, kunja, kunja. Dozi ya kutosha tunadunga. Nikiwa kwa sofa na wachumba. Kitu inabonga tunivumba. Weyo vunga, kunja. Kunja, 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 okay. Kunja, 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 okay. Kunja, 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 okay. Kunja, 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 okay.